no love is blind, and it's a mass for every mankind. Where you should have been blind, very cool Jesus, pardon the man. You better know this a serious feeling.
Omutima gujjudde ebiwundu nga guvudde ku mukwano gw'obusungu. Lavu gye nina mukwano sirina mulala wa kugigabira. Abasinga bagala ssente naye gwe oyagala mukwano. Nalifunye omutuufu nga ye gwe ansingira balungi.
Kati wasalawo kugenda omukwano ne kusigala mu kabbo. Nze nasalawo okulinda omulungi lwalikomawo.
Ewange
nasalawo okukwagala nze ne kulondayo mu balala.
Mama w'abaana bange
nabatewe kyanze mama nonde kawunga balaba.
Gwe mukyala wange
nasalawo okukwagala nze ne kulondayo mu balala.
Mama w'abaana bange
nabatewe kyanze mama. Mama, nonde kawunga balaba.
Mama, nonde kawunga balaba.